Baby, was a salena, Miss Tandra Sami. Was a baby, was a salena, Miss Tembalami. When we kayalami, when we kayalently see your yam, Miss Tandra Sami. When we kayalami. When we kayalently see your yami tembalami.
Nisine kuwe tembalami. Ngifuna sihlale ndawonye. Sichithe isikhathi sobabili. Sibe ngamathelo linye. Inhliziyo yami ifuna wena wedwa sithando sami. Umoya wami uphumulile mangi nawe. Woza mabebi, wozohlala nami. Ngifuna sikhulise iy'ngane zethu. Kube yimi nawe nomndeni wethu. Sibambane njalo, sihlangane njalo. Kuze kube yinguna phakade.
Woza baby. Wozohlale nami sithandwa sami. Woza baby. Wozohlale nami themba lami. When we kayalami. When we kayalently see your yami sithandwa sami. When we kayalami. When we kayalently see your yami themba lami.
When we sweet in love, we stand the sun. I get go far now, way. I get go far now, way. We sweat in me. When we stand the sun, baby, warm. When we stand the sun, we sweat in ya.
Woza baby, wozohlale nami themba lami. When we kayalami, when we kayale nhliziyo yami sithandwa sami. When we kayalami, when we kayale nhliziyo yami themba lami.